This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Murumva ijwi rya Amerika. Abatwumva mwese muri uyu mwanya mbanje kubasuhuza kuri mikro Netienne Karekezi hano i Washington. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika. Kaminuza nkuru y'u Rwanda izuzuza imyaka 50 imaze ishinzwe ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2013. Ni mu kwezi gutaha. Abasizi bagira bati iyo kaminuza yatangiye 63 izaba ibaye ubukombe. Tariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 muri 63 nibwo wari perezida w'u Rwanda icyo gihe Gregory Kayibanda yayoboye umuhango wo gutaha kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Umunyakanada Père Georges Henri Levesque wabaye umuyobozi wa mbere rector wa kaminuza nkuru y'u Rwanda nawe yarahari. Amasomo ya mbere muri kaminuza y'u Rwanda rwigenga yarimo abanyeshuri 49 yatangiye tariki ya 4 y'uko kwezi kwa 11 63. Nubwo itegeko rishyiraho iyo kaminuza ryasinywe tariki 12 y'ukwezi kwa 5 64. Iminsi mike ariko mbere y'uko kaminuza nkuru y'u Rwanda yuzuza imyaka 50 nyakuri, guverinoma y'u Rwanda yakoze amavugururwa mu minsi ishize. Amavugururwa za kaminuza n'amashuri makuru yaramaze kuba menshi mu Rwanda. Itegeko rishyiraho kaminuza y'u Rwanda imwe rukumbi ryasohotse mu igazeti ya leta nimero 73/2013 ryo kuwa 23 z'ukwa 9 uyu mwaka wa 2013. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahaye iyi kaminuza abayobozi bashya bayo tariki 16 y'uko kwezi kwa 10 uyu mwaka. Umuyobozi mukuru wayo w'iyi kaminuza y'u Rwanda imwe rukumbi ubu uzajya witwa Chancelier ni umunyamerika witwa Mike O'Neill. Iyi kaminuza y'u Rwanda ihuje amashuri makuru 6 afite ibyicaro mu bice bitandukanye by'igihugu. Dr. Nduwayo Leonari, umwe mu Banyarwanda barangije muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, aherutse gutangaza igitabo yanditse kuri iyo kaminuza ya Mureze. Uyu munsi twatumiye Dr. Leonari Nduwayo mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika. Dr. Leonari Nduwayo, ndagira ngo mbasabe mubanze mwibwire abo turi kumwe muri akanya n'abatwumva hirya no hino ku isi, mwatwibwira.
Yo kurakoze Karekezi Etienne, nitwa Nduwayo Leonare, nkaba narize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Nahageze mu mwaka w'1977, hanyuma nahize imyaka 6 nza kuhakura impamyabumenyi y'ikirenga mu by'ubuvuzi. Nza gukora mu Rwanda imyaka 4 n'igice, hanyuma nza mu Bufaransa gukora icyiciro cya 3 mu by'ubuvuzi mu byerekeranye n'imiyoboro n'ibivumbikisho babita endocrinologie, hanyuma na diabete. Ubu mba mu gihugu cy'u Bufaransa.
Muri mu Bufaransa, ndabasubiri cyane Dr. Leonard Nduwayo, murakomeye aho mu Bufaransa.
Turaho cyane rwose.
Mwanditse igitabo, mbanze mbasabe Dr. Nduwayo Leonari, mwabanza kutubwira inyito y'igitabo cyanyu kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda.
Igitabo nacyanditse mu rurimi rw'igifaransa, kuko muzi ko mbere y'uko icyongereza kiza guhabwa icyicaro mu Rwanda twize mu rurimi rw'igifaransa kuva mu mashuri abanza, yisumbuye na kaminuza, kandi nkaba no mu gihugu cy'Ubufaransa kivuga igifaransa. Nacyanditse rero mu rurimi rw'Ubufaransa, ariko mu Kinyarwanda umuntu yabyita isabukuru y'imyaka 50 ya kaminuza nkuru y'u Rwanda, kuva ku ishuri ryitwa Mutagatifu Yohani rya Strida kugeza kuri University y'ubu mu kirimi cy'icyongereza bita Nuro National University of Rwanda. Nuko icyo gitabo nakise, hanyuma avuga ko university yatangiye muri 63. Ubwo mbese isabukuru ni ukuva mu mwaka w'igihumbi 1963 kugeza ubu ngubu uyu mwaka w'2013.
Ni imyaka myinshi n'ubukombe kuva koresha Ikinyarwanda cy'umwimereri uyu munsi rero twatumiye abashyitsi ndahera ku mugabane w'Uburayi hafi yanyu umushyitsi uri kumwe yabanza kutwibwira
yego bwana Karekezi Etienne nitwa Cikuru Mwana Mari Joseph nkaba ndi umunyarwanda ukomoka ku kirwa cyo ku Nkombo no mu karere ka Rusizi ntara y'Iburengerazuba ari kera cyo bitaga komine Kamembe prefecture ya Cyangugu nkaba ndi umunyamategeko ndi umwavoka mu rugaga rw'abavoka i Kigali mu Rwanda ariko nkaba nkorera mu rugaga rw'abavoka hano i Buruseli mu Bubiligi
ndabasuhuje
nkaba rero narize muri kaminuza y'u Rwanda i Butare mu by'amategeko icyiciro cya mbere n'icya kabiri bita licence en droit bachelor's degree nyuma nza no kuhiga icyiciro kindi gikurikira cya masters ibyerekeranye by'ubucuruzi mpuzamahanga droit international des affaires mbere yuko nza gukomereza mu Buraya ikindi cyiciro kijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu droit international des droits de l'homme
ndabazuje cyane Maître Cikuru Mwana Mai Joseph murakomeye cyane
yego turakomeye
hano Washington mu bandi twatumiye uyu munsi reka nge i Kigali mu Rwanda turi kumwe
yego nitwa Nitegeka Proke ndi umwarimu ufasha abandi barimo kwigisha muri n'icyongereza mu Rwanda bizwi nka mentor nkabankorera mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Rulindo ubwo nge sinize iruhande cyangwa ibutare ariko nize muri kiye nigishwa n'abarimu bizeyo ndetse nkorana n'abandi bize ibutare ubu nkaba ndi kwiga icyiciro cya gatatu bita maîtrise muri Mount Kenya University aho ndi kwiga educational planning and management
ndabasuje cyane
muri make byaba ari ibyo
muri make rwose uratwibwiye bihagije protein yitegeka kandi urakomeye cyane
yego ndakomeye
turi kumwe kandi i Kigali mu Rwanda
na Innocent Muvunyi umunyeshuri muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho mu mwaka wa gatatu nkaba nkora n'akazi k'itangazamakuru kuri City Radio i Kigali
urakoze cyane kwitabira ibiganiro byacu Innocent Muvunyi urakomeye cyane
yego ndaho ndakomeye rwose
yereka tuganirwa na Dr. Nduwayo Leonari mu gitabo cya mbere mwanditse Dr. Nduwayo ku marere rwabaye mu Rwanda muri 1994 naho mwagarutse ku bijyanye na kaminuza nkuru y'u Rwanda nsome igitabo cya mbere numvaga musa nkaho mwagize umwihariko w'ubuzima mwabayeho muri kaminuza y'u Rwanda nkuru iruhande nkurikije abandi bahize ngenda nganira nabo buri munsi mwebwe harakarusho mwagizemo harakarusho mwakuye muri kaminuza y'u Rwanda kugira ngo muvuge mutireka twareke igitabo
iyo ugiye uhura n'abantu bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ari ibutare cyangwa nyuma Nyakinama cyangwa se n'imburabuturo umva rwose bavuga neza kaminuza nkuru bavuga ibyo ndetse ubuzima bwaho mu buzima bwanjye rwose niga ibutare ibintu byose nibuka rwose ni ibintu byiza cyane yemwe icyo gitabo cya mbere rero navuze amavu n'amavuko yanjye kuko mubizi abagisomye navugaga komine yacu yitwa Giti ariko nza kuvuga nuko nize muri koleji ya Mutagatifu Andrea no muri kaminuza ariko nashaka gusobanura ukuntu ari mu mashuri ari niwashu muri Giti ari no muri kaminuza mbese ibibazo by'abahutu n'abatutsi twari twarabirenze mbese ni muri ibyo nashatse gusobanura ariko rero mbigira mvuga mbese amateka yanjye aho nagiye niga n'ingorane zimwe yagiye ngira cyangwa si byiza cyangwa bibi ariko ugasanga rwose
nicyo navugaga usoma ibitabo byombi n'iki cyane cyane mwagarutse ariko no mu cyambere mwe muragira muti intama kemwa rwose uti ahari Dr. Nduwayo Leonari hari akandi kantu yakuye muri kaminuza abandi batakuyemo
nibyo rwose kuko aho nagiye niga abantu sigaye n'ubu rwose baracyari n'inshuti zanjye ari nabo twiganye mu mashuri abanza ari muri koleji ya Mutagatifu Andrea ari na muri universite abaturacyari inshuti rwose urumva yuko rero hari ikintu cyasigaye mu mutima wanjye nacyo gituma nabivuze mu gitabo cya mbere ariko n'iki ngiki cya kaminuza naravuze ndiri ko rwose wakwandika kuri kaminuza y'u Rwanda hari nk'ibintu twajyaga tuvuga ngo turaza kubigeraho by'umusoto cyangwa isibo n'ibintu byo gusetsa rwose ni ibintu mbese biri mu mateka ya kaminuza yacu kandi imyaka 50 burya ni imyaka myinshi
Maître Chikuru Mwanamayi Joseph igitabo mwaragisomye mwize kaminuza hari ikibazo mwaha Dr. Nduwayo
murakoze cyane ndabanza nshimire Dr. Nduwayo Leonard kuba yaragize igitekerezo cyo kongera kwibukiranya ibyaberaga muri kaminuza cyane mu rwego rwa kinyeshuri akaba yaranakomojeho ku bikorwa byiza bya kaminuza ishuri rya mureze ryatureze twese ariko nkabangira ngo mubaze akabazo k'amatiko kwese Dr. Leonard ko nabonye waragiye ukomoza no kubayobozi bahize muri kaminuza bayobozi b'igihugu cyacu n'ubu bakiyobora ariko bakaba batarashoboye nko kubaka andi makuru cyane kuri kaminuza nyuma y'amarorerwa yabaye mu Rwanda kandi bizwi ko nubwo bwose kaminuza yigira ibikorwa byiza mbere y'intambara ariko na nyuma ari ibindi yagezeho hari nk'ibigo yagishinga no mu gitabo cye sinibuka urupapuro rwa kangahe ariko abikomozaho avuga nko muri 99 ibigo bishyashya byagiyeho nyamara ariko muri abo bayobozi bariho cyangwa abaminisitiri baniganye na Leonari bashobora ko bari kumubwira bati ibi bigo bya kaminuza bishyashya byagejeje kaminuza kuri ibi bikorwa byiza by'ingirakamaro nyuma ya jenoside yari imaze kuba muri make mu kibazo nabaza Leonari ni ukubera icyo atacukumbuye cyane ngo agere no kuri kaminuza isura yayo ya nyuma ya jenoside.
Dr. Nduwayo
yego urakoze Maître Chikuru Mwanamayi ibyo uvuze koko nibyo kaminuza nkuru y'u Rwanda yarize abantu benshi abatabizi hari abaperezida batanu bize muri kaminuza y'u Rwanda hari batatu b'i Burundi ijya kwigendera Ntaryamira Sipiriyani Melchior Ndadaye n'andi bantunganya Silvestri ni nawe ukiriho ubu ngubu hanyuma mu Rwanda hari Pastor Bizimungu na sindi kubwabo Theodore wabaye perezida w'agateganyo igihe gitoya koko hari n'abandi bahize na n'ubu bari mu butegetsi avuga nka perezida wa Sena y'u Rwanda uri ubu ngubu Dr. Ntawukuriryayo Jean Damascene nagiye ngo mbabwire ko Dr. Ndawukuriryayo Jean Damascene yangiriye inama nyinshi cyane mu kwandika igitabo kubera ko twariganye Butare dukinana n'umupira w'intoki wa basiketi hanyuma aza kwiga i Burayi ariko asubiye mu Rwanda muri 95 niba ntibeshye aba umuyobozi wungirije wa kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare kuko nyuma ya jenoside nk'uko Maître abivuze ndaza kubisubiramo nyine ko kaminuza yahagaze umwaka wose muri jenoside yo mu 94 hanyuma kugeza mu 95 muzi ko na Minisitiri w'Intebe uriho ubu ngubu Pierre Damien Habumuremyi nawe yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda hari na Minisitiri w'Uburezi Dr. Biruta Vincent nawe twariganye mu ishami ry'ubuvuzi hari n'umujenerali mu Rwanda Dr. Rudakubana Karori twiganye we imyaka myinshi muri Koreya Mutagatifu Andrea no muri kaminuza y'u Rwanda niba twumva rwose ndamusuhuje cyane wumva rero ibyo uvuga Maître kaminuza yakoze ibintu byiza ariko wenda hari n'ibindi tutakwitira kaminuza ahubwo twakwitirira abantu bakoze ku giti cyabo hari abantu bajya banenga kaminuza bavuga ngo hari abantu bahize bakoze amarorerwa mbese umuntu uko akora abarengwa ku giti cyakora ibintu byiza ku giti cye ntabwo wabishyirira abantu bose
tugaruke gato ku gitabo cyanyu Dr. Leonard Nduwayo ikindi kibazo Muvunyi Innocent igitekerezo ikibazo yego
nagira ngo mbaze Dr. Leonard nk'umuntu wakoze ubushakashatsi kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda kuva igitangira kugeza uyu munsi akaza no kuyigamo abona ireme ry'uburezi bw'abahasohoka muri iyi minsi buhagaze gute agereranyije n'abambere icyo ni kimwe ikindi nagira ngo mubaze no mubikubiye muri iki gitabo kuko nkanjye ntabwo nabashije kugisoma kandi n'abari kumva ijwi rya Amerika bose ntabwo babashije kugisoma nagira ngo mubaze n'impamvu yatumye acandika
urakoze Innocent Muvunyi reka mbere kuri icyo kibazo cya kabiri hari impamvu nyinshi zatumye nandika kiriya gitabo rimwe nazivuze navuze ko nyine iyo uhuye n'abantu bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda bose bayivuga neza bakubwira ko babayeho neza muri kiriya gihe ariko ikintu cya impamvu nyinshi ni uko hari umwishwa wanje n'umuhungu wa mushiki wanje wigaga muri kaminuza y'Ibutare muri Jeune Civile none waza kunyandikira arambwira ati simpuzi numva bakuvuga ati ariko ndagira ngo ubutaha nzakoreza udufoto two muri kaminuza y'Ibutare ati kuko wanakinaga basikete njye numva abantu bakuvuga nuko nyuma nyohereza udufoto two muri Ibutare ko udufoto rwose twarandyoheye cyane amenshi muri ayo mafoto nayashyize no mu gitabo kuko harimo amafoto menshi cyane
igihe harimo amafoto menshi
ikindi cya kabiri niwo nigeze kuvuga Dr. Ntabakurya Jean Damascene ni inshuti rwose twarahuye yaje i Burayi tumaze imyaka 20 tutabonana ariko twarayijoro ryose tuvuga kaminuza inkuru y'u Rwanda tuvuga basiketi nuko noza kumubwira ariko ibyo bintu tuvuga ntiwazabishyira mu gitabo hanyuma abana bacu bakazamenya uko twabayeho neza muri kaminuza y'u Rwanda nibyo nyine mbese kugira ngo byanditse ni ibintu byamvuye ku mutima ariko nagira ngo nibura abantu bazamenye amateka ya kaminuza uko navuze amateka uko yatangiye mu bintu bikomeye cyane bwo turaza kubisubiraho niba hari ufite ikibazo ukuntu yatangiye rwose nta mikoro ababirigi bayirwanya cyane nuko perezida wari uriho Kayibanda nyine niwe wagiye ku abadominikani bo muri Canada muri Quebec niwe bayishinze nayo mateka rero ya kaminuza nashatse rwose kwandika kugira ngo abantu bazamenye amavuna amavuko ya kaminuza uko yakuze n'ibibazo yagigirana kuko nagiye mvuga uko yatangiye ariko nk'ibibazo yagize muri 72 abantu batabizi muri 2012 habaye mu Rwanda ibibazo by'amoko abanyeshuri 200 bigaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Ibutare barabirukana cyokora bamwe bashoboye kujya kwiga muri zindi kaminuza nk'i Burundi muri Congo cyangwa mu bindi bihugu ubwo naje no kuvuga rero n'intambara yo 90 bikwakwibagirwa rero amarorero yabaye muri 94 nayo naravuze hanyuma nuko yongeye gutangira muri 95 nta barimu abanyeshuri n'abari bakeya ariko rero yagumye itera imbere
Prote niyitegeka ikibazo cyangwa se igitekerezo wagira we ni ikihe watugezeho
yego murakoze bivugwa ko mu minsi ya mbere buri ndetse icyo cyane kibaza Dr. Leonari bivugwa ko mu minsi ya mbere buri munyeshuri wese wo mu Rwanda cyane cyane yifuzaga ko yabona buruse akajya kwiga muri kaminuza nkuru y'Ibutare ariko ubu siko bimeze kuko abenshi basigaye bavuga ngo Ibutare habaye kahandi muri cya gihugu cy'impumyi aho wigisha rimwe abo mwami ubu rero nari yatubwira impamvu iyo mikorere ya kera ko ariyo ikigezweho ubu ngubu ntibagikurikirana imikorere ya kaminuza nkuru y'u Rwanda kugeza ubu
urakoze cyane rwose Proteni itegeka kuri icyo kibazo burya tujye tureba n'ibihe tugezemo ndibuka twebwe ku gihe cyacu navuze ko nageze muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Ibutare muri 2017 twari dufashwe neza rwose twari dufite buruse twahembwaga mbese iyo wageragayo mu akademiki yatangiraga mu kwezi kwa cyenda baduhaga amafaranga agera ku 10,000 by'u Rwanda y'icyo gihe yari afite rwose agaciro mbese babyitaga mu rurimi rw'igifaransa ngo ni ekipoma hanyuma nyuma buri kwezi bakaguha 300,000 bakuyeho yo kurya bakuyeho na ya logement abantu benshi ahubwo bubakiraga amazu iwabo amazu agezweho amazu y'amabati cyangwa y'amategura nyuma muzi ko haje kubaza ibibazo bya buri icyo gihe rero hari leta ya Canada yafashaga u Rwanda yafashaga kaminuza y'u Rwanda province ya Quebec cyane cyane hari ababigi bafashaga u Rwanda hari n'abafaransa icyo gihe urumva ko donko amikoro yari ahari nyuma rero amikoro yagiye aba makeya tutibagiwe ari amarorero yabaye muri 94 n'intambara yabaye muri 90 nyuma amikoro yagiye abura noneho nyuma abashoboye kwiga nabo bari bashoboye kubona buruse cyangwa se imiryango yabo ikabaha amafaranga ibyo rero byateye ibibazo ko hari ikintu cyize no kumva bazahari yo kumva ko ngo abanyeshuri bajya guhingira amafaranga ntavuze ibintu ni ibiki tujye tureba rero n'igihe ibintu bigezemo ibintu bya buruse nuko hari ubwo igihe iyo habonetse abagira neza bagatanga buruse ariko ntibyabuze umuntu ufite amikoro kugira ngo abashe kurihira umwana we ajye kwiga
yereka tubuse nk'abihuta muri make muravuga kuri gishyana ariko nka metre cikuru umwana maye n'abasomye igitabo ndumva yatwunganira gatoya yabaza ikindi kibazo cyangwa se igitekerezo metre
ndakumva bwana Karekeze Tiene ariko ntabwo Dr. Leonari asubije ikibazo cya mugenzi wanjye Innocent Muvunyi amubajije ati nk'umuntu wanditse igitabo yakoze ubushakashatsi biragaragara ko koko mu gitabo cya Leonari harimo byinshi byiza ataka kaminuza y'u Rwanda ariko bya mbere ya jenoside ariko noneho ntasubije ikibazo mbese ireme ry'uburezi mbere muri icyo gihe cya Dr. Leonard na nyuma ya Jenoside abasohoka muri kaminuza ubu ngubu yabigereranya ati icyo ntabwo Dr. yagisubije kandi ikibazo rwose nyamukuru tanatuma n'abandi bana n'abandi banyeshuri barangije muri kaminuza nyuma y'igihe cyaba Dr. Leonard bumva rwose ko hanze bafata uburezi ubu ngubu muri kino gihe.
Dr. Nduwayo mwagisubiza muri make muhina amagambo.
Yego nibyo, iyo ugereranyije igihe cyacu koko hari amasomo menshi kandi anyuranye n'amadiplome nyine abantu babonaga nyine yarafite agaciro cyane, kuko iyo twageraga no muri za universities z'amahanga nyine wabonaga nyine ahubwo benshi twarushaga n'abazungu. Ni ukwereka rero ko icyo gihe nyine kaminuza yari ihagaze neza, ariko rero muzi ko kaminuza yagize ikibazo birajya intambara, hanyuma muzi ko haje kuzamo n'ururimi rw'icyongereza nka nyuma ya 1994 itangira muri 1995 bigishaga mu ndimi ebyiri, kubera ko hari ababwiye ikirimi cy'igifaransa ariko batavuga icyongereza, hari abandi bari baraturutse hanze bavuga icyongereza batavuga igifaransa.
Maitre Kikurumwana Mayimwe, mwize nyuma ya 1990 nibo mwarangije muri kaminuza y'u Rwanda, ireme ry'uburezi muribona mute?
Urakoze kuri icyo kibazo. Nk'uko bagenzi banjye bambanjirije babivuze, nibyo koko abanyeshuri bize muri kaminuza y'u Rwanda mbere ya 1994 bafite uburyo bigishwagamo sisiteme itandukanye cyane n'uburyo bigishwamo ubu, cyane cyane ku kibazo cy'indimi. Nk'umuntu wize mu Gifaransa icyo gihe, kandi igihugu byari bizwi ko cyakoronijwe n'abavuga Igifaransa, byari byoroshye guhita ko acengerwa n'isomo arimo kwiga. Noneho na nyuma muri 1994 ubwo Jenoside yabaga, muzi ko kaminuza yabanje guhagarara umwaka wose iza kongera gufungura imiryango 1995 mu kwezi kwa kane. Mbonero no gushimira rwose abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda muri icyo gihe bakojeje ko bashoboye bashishikajwe n'uko uburezi bwakomeza, n'ubwo bwose abarimu bari bakeya n'abanyeshuri ari bakeya. Nyuma 1999 hajyaho ikigo cyitwa EPLM, Ecole Pratique de Langue Moderne. Icyo nacyo cyafashije ku bantu, ku banyeshuri kwiga mu ndimi zombi. Icyo gihe hakiga 50% mu cyongereza, 50% mu gifaransa. Ariko byaje kugaragara ko abanyeshuri bakomezaga kwigishwa n'abarimu mubona barije muri sisiteme ya mbere y'igifaransa. Sinshidikanya ko abana barangizaga amasomo kuva 1995, 1997 kugeza muri 2004, ntabwo ubungubu wabagereranya n'abiga mu cyongereza gusa, kuko wize kaminuza mu cyongereza kandi wenda muri secondaire araziga mu cyongereza n'igifaransa, wumva ko urwo rurimi yizemo neza mu gifaransa nirwo abatsindamo cyane. Ariko kuvuga ngo umuntu aragereranya ngo ireme ry'uburezi mbere y'intambara nibyo byari meze neza kuruta ubu ngubu, ibyo biterwa n'uko umunyeshuri aba atsinda akagaragaza amanota ashimishije nk'uko Dr. abivuze, kandi agahabwa impamyabumenyi abigomba koko.
Prote nitegeka ikindi kibazo cy'igitekerezo kuko turi mu kugera twanzura.
Yego, nabazaga Dr. Leonard kako kera ko mitubitaro aho umuntu yadikura kugira ngo gisome ikindi seko n'icyandike muri Igifaransa, kandi cyandikiye abanyarwanda ngira ngo cyane cyane, kandi mu Rwanda twa dukoresha icyongereza cyane cyane, abona nta mbikizi byatera ku bantu bose ko bagisoma.
Muri make Dr. Leonard,
urakoze Prote. Ahubwo niba uvuga ururimi rw'icyongereza uzambwire none umfashe kugihindura mu rurimi rw'icyongereza, hanyuma ndumva nzanagihindura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nirwo rurimi duhuza, nirwo ururimi rwa ba papa na ba mama. Kibazo naho aho wakibona mu Rwanda ntago kiragerayo, ariko ndimo kureba za librairie zishobora kuzakibagezaho, kuko kiriya gitabo ntabwo ari abazungu nacyandikiye abanyarwanda kugira ngo bamenye amateka ya kaminuza.
Ndabashimiye Innocent Muvunyi. Hari ikibazo kindi mwaba mufite?
Nagira ngo mbaze Dr. Leonard ku bijyanye noneho no kuba ino kaminuza nkuru y'u Rwanda yarahinduye izina ikarabaye kaminuza y'u Rwanda, nagira ngo mubaze wengiye ingaruka abona zaba mbi cyangwa se nziza zizagera ku bayigamo, bizabungura iki kukindi namubaza niba abona hari icyo byari bitwaye kwitwa kaminuza nkuru y'u Rwanda.
Urakoze muvunyi Innocent. Muzi ko intego ya mbere ya kaminuza nkuru y'u Rwanda muri 1963 yari mu rurimi rw'Ikilatini Illuminatio et Salus Populi, ni ukuvuga urumuri n'amizero y'abaturage. Hanyuma mu mwaka w'2007 yaje guhinduka, ndetse nabyita ngo ikirenga mu burezi cyangwa uburezi buhanitse no gukorera abaturage. Urumva rero ko izo ntego zombi ari izo gukorera abaturage. Sinzi rero muzi yuko ubungubu kaminuza nkuru y'u Rwanda yafatanyije n'ishuri ry'uburezi ry'i Kigali n'ishuri ry'ikoranabuhanga, ubworozi n'ubuhinzi bw'i Musanze na Polytechnique mu Mutara, mucyo bita ubungubu kaminuza y'u Rwanda nkuru babikuyeho. Simbizi, nta nabisomye muri iyi minsi n'abayobozi bashyashya bashyizeho, ariko rero ngiye mbabwire rwose n'abanyarwanda banyumve, hari ikintu gisa naho kitanshimishije cyane. Kaminuza y'u Rwanda imaze imyaka 50, kuki bagiye gushaka umuzungu wo muri Amerika kugira ngo ayobore kaminuza y'u Rwanda? Habuze koko umunyarwanda ushobora kuyobora kaminuza y'u Rwanda? Ibyo nicyo bita mu Gifaransa ngo kudogera, ariko nta kibazo, wenda ubwo hari impamvu abayobozi bo mu Rwanda bamushyizeho, hari impamvu. Ikindi ngo iby'ingaruka se gebora nta ngaruka, niba ahubwo za kaminuza zaba nyinshi mu Rwanda noneho abana b'u Rwanda bakajya biga, nuko njye numva nta kibazo rwose byatera. Uwabitekereje afite impamvu yabitekereje.
Ninde warifuje kubaza?
Ni Innocent.
Innocent, komeza ikibazo cyawe.
Ni ikibazo nka tubiri, noneho Dr. Leonard yarakomoje kukuba kaminuza nkuru y'u Rwanda ifite umuyobozi waturutse ahandi. Nagira ngo umubaze nk'abo ngabo mbona bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mbere ni bakuru bacu. Navuga ko bo hari amakaminuza akomeye cyane azwi hanze barimo kuyobora, kugira ngo tubone ko wenda kuko u Rwanda abantu bahize mbere bafite nabo ibigo bikomeye cyane barimo kuyobora nka kaminuza zizwi. Akandi noneho nako mwigeze gukomozaho ku buzima abanyeshuri bo muri kaminuza muri u Rwanda bari babayeho igihe mwahigaga. Ubundi muri kaminuza hari terime ziba zihari, izo bita ngo ni nka slenge cyangwa se jargo. Nagira ngo atubwire n'utugambo nka dutatu bajyaga bakoresha muri icyo gihe.
Urakoze rwose. Ibyo ko hari umunyarwanda bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda wagutegeka indi kaminuza yo hanze, simbizi, ariko reka nguhe urugero kwanjye. Ntabwo nirase, ariko nize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda nkuko nabivuze, hanyuma nza kwiga mu Bufaransa, ariko hari ishami ry'ubuvuzi ntegeka hano mu Bufaransa. Ariko wenda hashobora kuba hari n'abandi, nzi ko hari abanyarwanda bize muri kaminuza yacu bakora muri za NASA cyangwa mu bindi bigo bikomeye ku isi. Wanyibutsa ikindi kibazo waruvuze?
Yavuze ku bijyanye n'amagambo yo ku musoto.
Hari amagambo rakoze, mbese ibintu byo gusetsa. Hari ibintu bitaga ngo isibo. Isibo kwari ugushaka kujya gufata ngo isahani ya mbere, abantu bagahirikana rwose, bigeze gusunikana, none urugi rwa resitora barukuraho. No kujya guhembwa ibyo bitaga gufata ngo akeregitifu, bagendaga bagahirikana nyine kugira ngo umuntu afate akeregitifu bwa mbere. Hari n'ibyo bitaga rero umusoto. Umusoto rero ni ahantu abantu bahuriraga noneho bagatangatanga, noneho kugira ngo abakobwa bakunze banyure hagati noneho barebe, ni naho bakoraga bya bindi bitaga nyine gushaka ngo misi Rwanda. Hari chapitre nanditse kuba misi, ubucyo kora ntago bagita misi Rwanda, banza ari misi Nyampinga. Hari n'utundi tuntu ko gusetsa nanditse ngo zirakwica nigarambiye burya byavuye iruhande. Ni umunyeshuri wari wafashe agatama noneho zimukubita hasi mu muhanda, noneho imodoka zari zigiye kumugonga zikajya zivuza amahoni, nuko abantu baraza bamutoragura. Noneho barababwira ati zirabica nigarambiye kuko yari yiryamiye mu muhanda zamwishe.
Hari twinshi. Birumvikana ntabwo tuvuze ibikuye mu gitabo cyose, ariko akagusakari wari umusogongero. Ndabashimiye rero cyane Dr. Nduwayo Leonard aho mu Bufaransa, ndabashimiye Maitre Kicikuru Mwanamayi Joseph mu Bubiligi, ndabashimiye Niyitegeka Prote i Kigali mu Rwanda, namwe ndabashimiye Muvunyi Innocent aho i Kigali mu Rwanda. Namwe kandi abatwumvise mwese uyu munsi, nongeye kubashimira hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.